Hosiana, 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 Hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Ingoma nizo mwisi kuko yahanuwe ko ari buzarengera ubwoko bw'Uwiteka. Ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'Uwiteka. Umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni bagera mu cyubahiro, haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwe n'abamarayika, izabara indirimbo yo kwakira umukwe umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.
Urasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera, kuko nta n'umunsi gira tawufite. Nawe umutima wawe ni wo mwambaro Yesu akeneye kugira ngo akwandike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera.
Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene Dana, nge suzuma izanjye. Ntakizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambure ibizira byatubuza kugenda. Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene Dana, nge suzuma izanjye. Ntakizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambure ibizira byatubuza kugenda. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro, haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika, izabara indirimbo yo kwakira umukwe umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hosi, Hosiana, Hahirwa umamuje mwizina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.